Shinda hata nikishindwa na mambo
baba
hajawahi nisare hata kukiwa genje aje
baba
atashinda hata nikishindwa na mambo
ajai change leo jana na tomorrow tushahidi shugali chumvi na tudoro sana nipa plenty aje satu boro na shingo shingo ni togoro from my body na invest wogoro ni medlan so much and I am willing zaidi hata swimo shallow bado huza mapia uko by my side I mean huza na fear false prophets wana huza na scare wana guza mabea hey hey
Mungu bana tafadhali nipe nguvu sana
wana meterere ni kwe matige wa todo peyore ni Atashinda hata nikishindwa na mambo
baba
hajawahi nisare hata kukiwa genje aje
baba
atashinda hata nikishindwa na mambo
just same tafikisha kama poster reason behind me na daily nina prosper tokea leo nataka convo na wewe nimezungukwa na mabonzo na mwewe I'm sorry staying at charge in a minute
sorry
I when you charge now mini excuse to ni ukweli wa inamini jikoni was empty sufuria ikoleas tumbo empty tulidoze na matears I mean sai tuna cheers God is good tunaikula na mapears ah, na mastingo za bonus I was tainted na mashimo kaa donut I'm sorry nishai kudoubt kaa Thomas was bad I mean sai nimepona na benkiko umeseti makoma
ona meterere ni kwe matige wa todo peyore ni Atashinda hata nikishindwa na mambo
baba
hajawahi nisare hata kukiwa genje aje
baba
atashinda hata nikishindwa na mambo
ona meterere ni kwa matike wa
todo
kayore ni hoya na mane monene
todo aruti raisi ya eri kumamisiri na nyene joe ni
Hajawahi nisare hata kukiwa genje aje
baba
atashinda hata nikishindwa na mambo
baba
hajawahi nisare hata kukiwa genje aje
baba
atashinda hata nikishindwa na mambo
atashinda hata nikishindwa na mambo atashinda hata nikishindwa na mambo
You killed this one.